Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti mwese uko mungana mwiriwe neza. Radio ijwi rya Amerika mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi ni mudukurikire ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 y'ijoro. Ariko kandi turi no kuri internet wazitatu akadomo radio yacu vewa.com. Ni Thomas Kamire nduro basuhuza muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero muri isanga rwose. Abanyarwanda b'impunzi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bamaze iminsi bibasiwe n'ingabo za Kongo n'imitwe yitwara gisirikari, ariko kandi bemeza ko inkambi ziraswaho, kuko bavuga ko ziraswa ari Leta y'u Rwanda yaba ibiri inyuma kubera ko ngo ishaka kubacyura ku ngufu. Inkambi rero bavuga zishobora kuba zararashweho, baraza kubitubwira, ni muri groupement ya Mweso mu ntara ya Kivu ya ruguru, ni enye yitwa Bwito, yitwa Faringa, yitwa Rupango, ni ya Nyarubande. Abantu ngo barapfuye, abandi bakwirwa imishwaro, ubwo hari n'abakomeretse. Mu kanya nyine banyirubwite baraza kutubwira uko bimeze. Ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda cyari kimaze igihe gisa n'igisinziriye. HCR na Leta y'u Rwanda bavuga ko abantu ibihumbi birenga 200 bakiri mu buhungiro, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibo benshi. HCR ubwayo ivuga ko bagera ku bihumbi 223 bari cyane cyane mu ntara za Kivu y'Epfo n'iya ruguru, ariko kandi no mu ntara za Tanganyika na Kasai Oriental. Naho Komisiyo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinzwe impunzi ivuga ko iki gihugu gicumbikiye impunzi z'abanyarwanda 217. Ibyo abo mu ntara ya Kivu ya ruguru rero nibo bavuga ko batewe muri ziriya nkambi nyine maze kuvuga mu kanya. Niyo mpamvu twatumiye Musana Narcisse, umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twatumiye kandi na Minema, Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi y'u Rwanda, ari nayo ifite igice gishinzwe iby'impunzi. Ntabwo rero kiri Midimar. Midimar yari ibiza n'impunzi, ubu ni Minema, Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Mu kanya rero mvuganye n'umunyamabanga uhoraho w'iyi minisiteri, Kayumba Olivier, niwe turuza kuganira. Ariko inshuti zacu muraba mwihanganye kubera ko ambwiye ko ari mu kantu k'urugendo gatoya, turaza kumuhamagara hagati muri iki kiganiro. Hagati aho rero tube tuvugana na Musana Narcisse, umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Narcisse, we urahura komeye? Nikos, ibi ngibi muvuga ko mwatewe byagenze bite?
Twaratewe impunzi z'abanyarwanda z'imu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, duterwa ahitwa cyane cyane Faringa, hari impunzi nyinshi. Tibyetera ukuntu byagenze rero, kuva ku itariki ya 25, 26, 27 hari inama yabereye ahitwa
ubwo ni mu kwezi
muri warikare
ubwo ni mu kwezi ayo matariki uvuze
ngo matariki ku itariki 10 matariki ku kwezi kwa 12 kuri mwaka ushize nyine 2018
eh
ngo noneho rero iyo nama yabereye ikarende yayobowe n'umukoroneri wo mu ngabo za Kongo witwa Kabundi
ubwo ni ukuvuga ko yari inama ya gisirikari yari inama ya gisirikari
iyo nama ya gisirikari iyo nama abari bayirimo ni imitwe yitwaje ibirwanisho yo muri Kongo hamwe ni hamwe mu ngabo z'u Rwanda ndetse no mu ngabo za Kongo iyo nama rero yamaze iminsi ine bamayoborwa n'umukoroneri nyine Kabundi ubwo ane wazanye ibikoresho by'intwaro harimo imbunda amasasu imyenda ndetse n'ibiryo bya gisirikare umugambi amaze kunoza aho ngaho karende noneho ku itariki ya 29 ku 28 nimugoroba bari bageze aho bita ku iharama ubwo ni muri Rucuro nyine no tabirike ya harama bagera ku mugoroba bo bayica abantu bakeya ndetse mo n'abenegihugu noneho ku itariki rero ya 29 irizina haba igitero gikomeye cyane ku itariki ya 30 aricyo cyashegeshe cyane Faringa bahica impunzi nyinshi bahatwika amazu amashuri abanza n'ayisumbuye ibi bintu by'abaturage ndetse n'imirima imwe n'imwe irasahurwa icyo gitero rero uko cyakomeje aho ngaho ubwo kuva kuri amatariki ya 30 kuva ku itariki ya 31 nimwe rero kugeza ku itariki ya 4 ubwo habaye byo guhiga cyane impunzi mu duce twa Nyarubande no ku Rupangu kuri Faringa ya mbere Faringa ya kabiri barakomeza bajya za Bucanataka za Kitunda
yego
bajya na za Musumba aho se mvuga ni muri shoferi ya Bwito na Bucanataka nabivuze nahitwa ku Muderi ndetse ubwo bazenguruka n'ikibaya kinini cyane giteye n'ibigori cya Senge bahigahiga impunzi aho zari zahungiye
ariko se Narcisse we iyo uvuga iby'inama za gisirikari uzibwirwa n'iki kuko nibwira ko ibya gisirikare biba ari amabanga wavuze nyine ko bakoze inama yo gutegura ibyo bintu
bo tumaranye igihe n'abaturage ba Kongo banavuga ibyo ikinyarwanda muri iyo mitwe ya ntuya za Nyatura na groupe ya ingo wa Gido ariko cyane cyane mu Nyatura harimo abavandimwe twabanaga baje kugurwa nyine ni bwete ni Kigali yayikoresha cyane iyo nama kuko nayo itangaga amafaranga yo kuyikoresha hamwe na iki gihugu cya Kongo bari bayirimo rwose abavandimwe kubona nyuma yaho baje kugirana ibibazo hamwe n'iyo mitwe yo bayima yo kwa Gido nyine ariyo NDC Nduma bavamo batubwira amakuru uko byagenze ku iyo nama yari imeze n'ababayoboye neza bayo nta gitangaje kirimo kose bifitemo abantu nyaho kandi mbese abanyarwanda bumva inanga kera cyane
ariko rero mwemeza yuko leta y'u Rwanda ishobora kuba ibiri inyuma muhera he
ibiri inyuma ndetse n'abakoresha intwaro n'ibyo zikomakomeye niyo nayo bazizanye n'ababitubwiye kandi n'abenshi ahubwo bavugaga ururimi rw'ikinyarwanda mu batubwiye muri iyo muri icyo gihe aho ngabo abicaga icyo gihe ndetse n'abicaga hamwe na bamwe bavugishaga ikinyarwanda hano n'abenegihugu bavuga mu kinyarwanda bashobora gushika ku icumi twariba tunahura bashoboye kunyura kuri bamwe ntibagire icyo batwara bakora abakongomani bakaduha amakuru neza
hanyuma hano hari umuntu witwa Kaneza Sharifa wanditse kuri Facebook ya Ijwi rya Amerika ngo ari ku Rwanda nta mpunzi rufite kuko izo mwita impunzi ntabwo zizwi no muri UNHCR no kuvuga mbese HCR ishinzwe impunzi none se muri impunzi koko cyangwa ntabwo murizo
yo twebwe turi impunzi kabwe ukuntu turi uyu mwaka ushize mu kwezi kwa 7 habaye ibarura ryimbitse rwose ry'imwe z'abanyarwanda z'ubutaka bwa Kongo bikozwe na HCR ifatanyije na komisiyo ya Kongo ishinzwe iz'impunzi. Iryo barura ryarabaye n'ibipapuro ngo turabifite twebwe tw'impunzi z'abanyarwanda izo mpunzi zikaba ko kuzirenga 200,000 twabo twa tutwaye byinshi bya tuzi ko zirenga 260,000 niko twari tuzi twebwe ubwinshi bwazo Kongo nayo ubwayo muzi ko yemera yuko ifite 210,000. Ore mu guhakana ngo nta mpunzi zihari zizwi hase ubwo yari baruriye hamwe niyo komisiyo ya Kongo izo mpunzi z'abanyarwanda ahubwo sinza wahera hakana kwizo mpunzi ziri ku butaka bwa Kongo ahubwo atubwira niba agataho ngaho niba ari mu Rwanda cyangwa ari muri Kongo ngo niba byarabaye cyangwa bitarabaye.
Nuko none se ubu ngubu mumeze mute mbese mu magambo make barabarashe hanyuma ubu ngubu abantu bameze bate basubiye aho bari basanzwe baba cyangwa se barashwanyutse baragenda baranyanyagira bimeze bite mbese
bo muri make by'impunzi zimaze kuva muri Faringa ndetse no mukananira aho muri mafisi Faringa nakubwiye ko ari muri teritwari ya Rucuru ubwo zahungiye muri Masisi bigeze muri Masisi rero zihura n'ibibazo cyane zigeze aho yita ikatare ku matariki ya 19/20/2020 zo ku kwezi kwa mbere umujenerali witwa Inosaga izi akaba ari komanda wungirije wa regio y'Igoma akaba yarashinzwe ibikorwa cyane bya gisirikare n'iperereza niyo makuru twabonye. Ubu ngubu rwose n'abazanya abantu ngo cyane barasize mu nzu ngo ikatare ziza gusubira bazirashe mu rukera mu gitondo saa 12 n'igice ngo zari zirimo nyine zihunga aho zizaturutse aho ngaho muri za Faringa aho ngaho muri Masisi noneho ubwo zisubira inyuma ho ibirometero nka 5 ho bita Ibuguri noneho bazirasa umunsi wose rwose urufaya rudasanzwe ubwo zongera zirahunga nka nijoro bipikira ijoro igera hasonga ya Katare nanone barongera barazirasa ariho hatakaye abantu benshi cyane baranahapfira ndetse n'abana baratakariye n'abagore n'abasaza n'imbaraga nkeya n'ubu ngubu rwose ugiye muri munisiko wabaririza igomba kubanza kugahageza.
Nuko inshuti z'Ijwi ry'Amerika mbibutse yuko turimo tuganira na Musana Narcisse n'umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Narcisse we harundi witwa David Smith aravuga ati nibatahi wabo kuki batinya kujya iwabo kuki mutinya gutaha
muvandimwe rwose iyo umuntu ahunze abafite icyatumye ahunga impunzi zahunze 1994 bifite ibibazo zihunze mu Rwanda twibazo twahunze mu Rwanda birahe no kugeza n'ubu ngubu ubwo butegetsi rero bw'igitugu bwa Kigali bwiciye abantu ubusa nta n'umwe ushobora muri make yakubwihangana ngo atahe bajye kumwica urubusa
ariko hari abatashye
hatashye baratashye ubwo bazi nyine icya bacyuye ubwo ibyo bahunze banyarwanda ko barahunze ku bintu bitandukanye wenda w'icyahunze we gitandukanye n'icyo nahunze niba njye nahunze ubwicanyi bwa bugikorwa bakaba bazi ko adashobora kwicwa icyo gihe yataha.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri Isanga tugarutse ku bibazo by'impunzi z'abanyarwanda bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga rero yuko mu minsi ishize batewe bararaswa bamwe baricwa. Narcisse we ubusanzwe iki kiganiro ni cya rubanda niyo mpamvu nagira ngo nkuzanire Medard na Jean-Claude tubanzirize kuri Medard we Medard di ntabwo nzi ibyo yagiyemo yasamaye twihamagarire Jean-Claude we
karame
urakomeye
ndakomeye nta kibazo
ufite akabazo cyangwa igitekerezo ese uri hehe
yewe ndi narindi ku kazi
hehe
ndi ku kazi i Rubavu
mu Rwanda
mu Rwanda.
No kufita kabazo cyangwa se igitekerezo?
Igitekerezo mbona njyewe nako ni ikibazo. Ikibazo dufite nk'abanyarwanda. Ni ikibazo cy'uko umunyarwanda ntabwisanzura afite. Hariho cyacu n'ikingufu z'umurengera buri muntu wese. Hariho amategeko atuma buri munyarwanda wese aca bugufi.
Niko se Jean Claude bihuriye ni munzi.
Buri impunzi nyine buriya nuko hari uburahajya ugira amahirwe agira yajya.
Yego.
Cyinjiye ku byo mba ndeba uburyo tuba tuyobowe, uburyo tuba tubayeho, nuko umuntu aburiya n'umuntu yakwigendera.
Nuko
rero ikibazo cy'ubuyobozi ikandamizwa ryo rirahari.
Ubwo rero noneho uragusha mu murya musana Narcisse uvuga yuko ibyo yahunze ngo bigihari.
Nta naho bizaje. Kereka Imana itabaye. Nta wundi byo ikibazo cy'ikirahari.
Yee.
Ikibazo cy'ikirahari rwose.
Jean Claude ndagushimiye.
Aho urakoze.
Ijwi rya Amerika noneho duhamagare Rukerandanga. Rukerandanga we. Izina ryawe ndivuze neza?
Nuko nguko rwose izina ry'ikirundi ni iryo.
Uri hehe se?
Aho merereye i Kigali mu Rwanda, nanjye ndi umuntu.
Y'umurundi?
Yego.
Sasa
rero izo mpunzi ngiye ndabona rwose barazirenganya cyane nk'uko bari kuzitoteza. Bazirasa bagira gute mu kuzihohotera, ari kuzima uburenganzira bwazo. Ntabwo zakwifuza ko zitaha icyo zahunze kitararangira. Kuri uyo muntu ahunga igihugu afite ikintu kiri inyuma ye, ntabwo yataha icyo cyamukurikirana kitararangira. Afite uburenganzira bwe bwo kuguma aho ngaho yahungiye, akazasubira iyo yaje ava yahunze cyararangiye. Rero nk'abo ngabo mba numva ari abantu badaha uburenganzira bw'umuntu cyangwa amuha agaciro ke. Niyo mpamvu rero njye nagira nti izo mpunzi rwose barebe uburyo bazirengera zikabaho mu mahoro, zigatuza ndetse zikabaho n'umutekano wazo.
Rukerandanga ndagushimiye.
Murakoze cyane.
Ijwi rya Amerika. Niko se Narcisse we?
Ndakumva.
Yego, aba Jean Claude na Rukerandanga batanze ibitekerezo byabo, ariko Rukerandanga avuga akantu ko gufashwa. Noneho hari na Khaled Bizimana nawe wanditse kuri Facebook Ijwi rya Amerika ati birababaje cyane, ONU ikwiye kugira icyo ikora ifatiye ku myidogo y'aba banyagihugu. ONU ibakorera iki?
Dore rwose urebye nta kintu dukorera na mba na munisiko iri n'ahangaha. Ntacyo yamaze, twarashwe irebera aho ngaho ibuguri baturasanye. Ubwanjye nihamagariye muri MONUSCO mvugana n'ushinzwe igikorwa cyo gucyura impunzi kwa muri serivisi ya DDR. Noneho nabwira nyamuneka ko impunzi zashize aha ngaha hakarimo n'abenegihugu barimo kuraswa bigende bite, nyamuneka mwatabaye hakiri kare. Barambwira ngo ntabwo ashinzwe kurinda impunzi, ngo nako ngo MONUSCO ntishinzwe kurinda impunzi ngo ahubwo ifite misiyo zo gucyura impunzi. Ubwo telefone nubwo namusubizaga ni ntibirabaje kubona idafite misiyo yo kurinda abaturage n'ibyabo. Noneho rero niba muzi uko ishinzwe gucyura impunzi, ndetse naho muzacyura imirambo, telefone yarayifunze irangira aho ngaho. Ibitegeka amavuga ururimi rw'Igifaransa.
Nuko nta na nketi
ku buryo n'icyo gihe nyine nanone nabusabye uburyo n'icyo gihe niyo ndege ya MONUSCO yaraje izenguruka ikirere rwose y'abantu bataka irongera irigendera. Ubwo byari mu masaha ya saa kumi.
Nta nketi bakoze, ntaki
nta nketi ntazo cyakora. Ikintu bakoze ni uko ubwo muri rwa rukerera rwo ubwo niwo kwa matariki ya 2019 ubwo barasaga kunuza ngaho ikatari nyine babandi muri iryo joro cyakwa mu gitoro cyakoze no gutoragura abantu bamwe na bamwe bari bacitse ku icumu nyine ari abo bana ari n'abasaza ndetse n'abakecuru bamwe bari banavunagurutse ndetse nubwo mugiye nk'aho bavuriye ku bitaro by'Imasisi na by'Imasisi abagiye kwa zakora ko ari impunzi bavuye aho ngo zavunagurutse ikintu kizigwirirana ubwo abandi bo abasho kwiba muri Kongo ba igomba bagiye abantu basangayo rwose abagore n'abana
ariko ubu ngubu ibyo kuraswa byarahagaze
kuraswa biracyari kuko aho tugiye nk'ubu tumaze kugera muri Masisi y'Amajyepfo ubwo tujya duhunga iyo mirwano nyine bagutega ibico impunzi zikashwiragira zikizengurukamo aho ngaho ukumva hirya zateze ibico rwose ni abavuga ikinyarwanda baturasa ni izavuye aho ngaho i Kigali nta banga rihari
Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda kuri telefone kandi dufite Antoine. Antoine we? Anoni? Anoni we? Yego, sinzi ukuntu telefone yawe imeze rwose ntabwo winjiramo pe.
Ariko njye ndimo ndabumva.
Wari uri mwivugiramo gute? Nuko wiriwe neza?
Nyiriwe.
Uri hehe? Uri? Halo Antoine? Niko umurongo wawe rwose umeze nabi pe. Sinzi. Radio ijwi rya
Ndimo nabwira ndi mu Rwanda ndi mu karere ka Rusizi.
I Kigali na Rusizi se birahura?
Mu karere ka Rusizi.
Ariko waruvuze ngo uri i Kigali.
Mu Rwanda ndi aho bita mu karere ka Rusizi.
Ni mu cye gice cy'u Rwanda.
Murengerazuba.
Nuko ufite akabazo cyangwa igitekerezo?
Ni igitekerezo.
Ariko se ko ni umurongo wawe kugira gutya rimwe ukazimira. Ushobora kujya ku ruhande gatoya hari kuko ntabwo
biragira
yego
reka nebe gatoya ko wenda twumvikana gutya murimo kuri
aho ngaho ndakumva neza
yewe rero icyo nibaza kuri icyo kwizo munzi ko mu Rwanda ari umutekano hari abo bantu rwose bavuga ko ari impunzi bararinda bapfira mu ayo mashyamba ya Kongo kuki badataha ko abantu bataha buri munsi abari impunzi abakoze ibyaha bakaza wenda bagasemba baze bakababarirwa bagasubira mu miryango yabo kuki abo bantu bakomeza kurasirwa ngo muri Kongo icyaba gituma badataha cyaba ari igiki mu by'ukuri
Narcisse yari yabikomojeho ariko hari umenye utabyumvise aragusubiriramo ntacyo ibarize
none icyo ni icyo mbaza
rumwe Narcisse buretse yarangiza Antoine yego Antoine komeza
nk'abo abo bana ubwo ni urubyiruko rwakabaye ruza wenda rukajya no ku ishuri urumva rurimo ruragwa muri Kongo mu mashyamba niba ari ababyeyi babo wenda batuma badataha niba hari uwashatse gutaha ari bakamubuza sinzi ubwo yenda yagira icyo abivugaho
ariko Santoine kurasa ku bantu byo ubivugaho iki
bo kurasa ku bantu rero burangiye icyo nabivugaho urumva wenda ku gitekerezo cya gishobora kwibaza nti ahari nabo ubwabo basanga badafite umutekano kuko niba barasa bashobora kuvuga ati se turaswa tuzirikire kadutahe noneho tuduhunga abo bantu baguma baza baturasa none bararwana aho kugira ngo batahe baritsindagira mu mashyamba kandi nta mutekano hasi yeye icyo nabagiraho inama mbona ahubwo bagatashye noneho bagahunga abo bantu baza kubarasa
yeye Antoine urakoze reka kwisubiriza Narcisse ijambo ni ryawe
murakoze cyane nayo mushime rwose umuhungu watwanira aho ngaho ikintangaje ni uko mbwira ngo ayo mu Rwanda ufite uratekanye ahubwo wenda aze kunsubiza abarimo kuruhunga ubu ngubu bajya za Uganda barahunga iki n'ubu ngubu da wenda ubona ko icya kera cyarangiye wose uvuga ko ngo nibatahutse ngo bazana abajye kwiga nyine u Rwanda ibyarwo turabizi ndetse n'usanzwe ra n'ubwarwo bwivugiye ko nireme ry'uburezi ubwarwo bwisubiriye hasi na bwabo aranabyivugira kimwe nyuma gatoya bose nyakubahwa generali Kabarebe yigeze kuvuga rimwe yo kwiha dati abo bantu bajya i Buganda bakirirwa batoteza hano bakubita iki mujya kumara iki mwatahutse mu kazi wanyu mu Rwanda ku Buganda harunze benshi abajya i Buganda bajya gukora iki niba urwaye rwabo rutekanye kandi rumeze neza umuntu igihugu cya gitekanye akirwa ajya kubungera hanze cyangwa ajya gusuhukira hanze ari umwenegihugu tuzi agaciro k'umwenegihugu agomba kugira twe icyo twahunze rwose kiracyariho ahubwo nuko mungu ashaka kwigiza nkana kapa Kigali ifite amayeri menshi cyane yo turamenyereye nkunze bigiye gutangira no gutangiza intwaro navuze za Karende n'imyenda rwose Kigali abishyize muri iyi mitwe yitwaza intwaro ya Congo na NDC Nduma kugira ngo babihishamo kugira ngo bizaba ari byo bizitirirwa kandi njye babikora mu gihe bitwikirije iyi nzira cyo ya Congo aho Congo amatora ari hasi kuba na nyuma ngo bikaba bigikomeza nta nzego zihamye za Congo zishaka gukurikirana ibi bibazo bagura hamwe na mu Congo mane y'abasirikare bafatire na ngo mu Rwanda bazabihishemo kugira ngo bizakunde biharirwe Congo nyine Kigali yibere ku ruhande aho mayeri barafite turayazi naho ubundi ubusanzwe rwose aho tugeze se ukumva abaturage bavuga ikinyarwanda bakazabanza muri Congo mane na Congo bwaye ntirukane muzi abanyarwanda ku butaka bwa Congo ntanubwira navuga ngo abantu bavire ku butaka icyo kintu ntacyo ari cyabo aho abantu baza kwezo muzi abiri abiri iki ahubwo baragira ngo Kigali ngo iburize mu imibare hase na seneri ayo ikomisiyo ya Congo ishinzwe iby'impunzi bari bamaze kubona ko muzanye ku butaka bwa Congo Kigali igahakana ko nta muzanyirwa ku butaka bwa Congo baragira ngo nyine twicire nanga batwicire nanga icyo kirangiye aho ngaho koko ubutaka nzego za Congo nzijye kujyaho zajye kwicara ikibazo zisanzwe nta bantu bakiriho nyine Amerika Kigali turayazi rero niyo mpamvu ngo bwicanye nyine bigikomeje
ariko nyine hari na clause yo kurangiza kira cyemezo cyo kurangiza ubuhunzi ku banyarwanda cyarangiye none se ubwo ngubwo nyine
ndabishimye
eh
niba cyo cyemezo kinahari Congo ari bo bakugifata Kigali ni bo bakuza gutegeka gufata ikindi gihugu nacyo kigenga ngo ize kugikoramo ibikorwa nk'ibyo by'uko dasoni kandi bwicanye ndenga kamere icyo gihugu bwacyo kigomba gufata uburenganzira bwacyo na kwita responsabilite nubwo kizimuzi singi zishaka nitahuke n'izindi none Congo ubwayo sheshe ni koze ushaka kuvuga yabaye ikigenwe y'indege icyo gihe ni no baba bazamuzi z'abanyarwanda kandi muzi bashaka gutaha Congo ishaka ngo zitahe na seri hari uburyo zigomba gutahamo bagomba ku buryo bagomba kuorganiza izo muzi zikazatahamo ubwo buryo bene bari bw'amasafu Congo ntabyigize ivuga icyo gihe ari kwifatanyije na Kigali neza mu buryo bw'ibanga ariko nizo bati muzi dufite ku butaka rusi yose nari nimenye
Radio Ijwi rya Amerika yego nshuti zacu muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kiro n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira na Musana Narcisse umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bavuga rero yuko barashweho mu minsi ishize hanyuma Narcisse we hari uwitwa Bruno Gabiro nawe wanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika ati muvuga yuko hapfuye abantu 1,500 ni umubare munini kuki nta kinyamakuru cyari cyo cyose kigeze kibivugaho aho wasobanura gute
bo cyane uvuga gute se gitahageze nyine muri ano mashyamba nyine ya Congo nyine ahubwo ngo nyine abacyahubwo ngo baracyanapfa nyine uwo munyamakuru yagera hehe yagira hehe umutekano n'ikirimo cy'igihugu cya Congo nabwo ko mu kizi ko twibera ngo amashyamba ngo arimo turimo kuzenguruka uwo munyamakuru kugira ngo abyandike yahera hehe ngo azanirebere icyo gihe
eh nuko kuri telefone dufite Armand
Irwema mirwe
wiriwe neza uri hehe
yewe ndi mu gihugu cy'u Burundi
yego
Murakomeye.
Ye turakomeye. Akabazo cyangwa icyumviro?
Ndashaka kwaza uyu Narcisse muvuga aserikizo mpunzi ziri muri Congo. Mbega boba batewe n'abande yoba bishinja abarwanya bahe yoba bishinja Congo yoba bishinja u Rwanda yoba bishinja umurwahe warateye izo mpunzi. Mbega izo mpunzi zingana gutyo zuba zarapfuye ku buryo akamara byo mpuzamahanga yuba yaramenye uwo mubare w'abantu bapfuye bangana gutyo ibyo byose numva bigoye hanyuma
Arma ibyo byose ariko yaramaze kubivuga mu magambo make yabisobanuye ntabwo twabisubiramo harakandi warufite
ndamubaza kandi leta y'u Rwanda irasaba kwizo mpunzi gazataha ariko uko isaba izo mpunzi zataha nizitaye mu mutuzo batarinde atagahato nk'uko turiko turabibona mu Burundi mu gihugu cya Tanzania bariko bashaka kuzirukana biciye mu nguvu buciye mu bintu by'intambara buciye byo kuzitera ubwoba nibaze ko u Rwanda rurimo amahoro natwe turabizi turabavandimwe nabone bazi bareka kuvuga ngo nta mahoro ari mu Rwanda amahoro ari mu Rwanda amahoro ari mbega icyo bavuga ngo barahunze ni iki inyumbarize icyo kintu bahunze ibo nimba barahunze ibyabaye mu Rwanda ubu byaraheze barajya bakaryama
Armand nabyo yabisobanuye ahubwo aho ngaho mu Burundi akabazo gahari nuko mudashobora gukurikira ijwi rya Amerika ikiganiro ndumva utagikurikira ariko ibyo byose yabisobanuye rwose ndakurahiye
iyo ni byo urumva iyo niyo ngoranire y'ukuntu tudashobora kumenya iriko biravugwa umutumye mwatumye mbega n'indo naho nuko ndagiyumvise umunyene iyo urumva ko bigoye ariko namwe muze mutubabare urumva ko bigoye kugira ngo tumenye ibibazo tuzakwishyura kubera wenda tutumvise iyo radiyo
yego ndagushimiye cyane
ibize nabi tuyimifu nta kundi
yee ndagushimiye cyane rwose urakoze yee ni Kamirindi Thomas ariko twese turi bamwe nuko twikomereza ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda kuri telefone dufite kandi na Claude Claude
halo
ko tutakumva neza
halo
ko tutakumva neza jya ku ruhande hanyuma ugerageze kuvuga neza Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda telefone ya Claude iracitse noneho duhamagare Louis Michel
uraho Thomas we
uraho neza
komera
uratangaza iki rero kuri iki kibazo
ariko genda babaye
urongeye kandi
rwose birambabaje cyane kumva bene data bavuga ku Rwanda barashira mu mashyamba ya Kongo
yego
birambabaje cyane uti kubera iki Leta y'u Rwanda yo ntaho nje ariko numva amaradiyo menshi namuzamahanga Leta y'u Rwanda ibwira abana bayo bari muri Kongo iti nimutahuke abenshi baratahutse vraiment njye mbumva ku maradiyo aho babakirira hariya babafasha bajya mu miryango yabo ariko aho kugira ngo umuntu arasigwe muri Kongo ndabaza musana
yego nyine komeza
aho kugira ngo umuntu arasigwe muri Kongo no kugira ngo atahuke aze mu Rwanda yahita mwiki icyo ni icyambere akoze kanje kaka bamurasire muri Kongo cyangwa aze mu Rwanda iwabo abuze nako dukiye mu Rwanda Rwanda na amahoro barababeshya ngo nta kigenda ariko gende mu Rwanda ya central na amahoro musana wakoze ku ndi tahuka aho kugira ngo wakoze muri Kongo icyo ni icyambere ikibazo cya kabiri nigeze kumva ngo hari imitwe iri muri Kongo irwana yewe baramuka bakagera mu Burundi yewe naho Kongo igwana na Uganda baragenda bakarasa ese musana iki ni kibemeza ko abo bantu baza ko barasa ari abanyarwanda ni igiki ni uniforme bambaye ni iki rwose urakoze musana urakoze Thomas Kamirindi urakoze cyane
Louis Michel nawe urakoze
yego murakoze cyane ndabashimiye
Narcisse we mubwire rero
urakoze cyane rwose Michel niko Louis Michel ntaka mapfi rwose muvandimwe ngo ni nahe ngo tukirwa hano kaza nikirwa mu Rwanda sibyo mbiye
yego ndi ko kubwiye
ngo tuza tukirwa mu Rwanda eh
yego
none se uta usimbuka imipaka y'u Rwanda kerenga kaza kwica umuntu nanga muri Kongo amusanze ngo amwishyire ya mugenzi yamukoreye neza gute
ariko
kumubaza uwo nguvu ngo hateka iki n'iki ngo mu byukuri umumbariza niba akurikira sibyo
yego
amumbari ambwira ahantu kugeza ngo hano rorankunda ariko kwisa kujya kuna sanga ubu rorankunda niwe ku butaka bw'u Rwanda tuzi ko yaje aho ngaho ariko utazumbara kujya kuna sara umumbariza niba ashaka guterefona babaza bose no muri za masadi niba bankura ngo kuna sara ku butaka bw'u Rwanda none ngo gutaho icyo gihe ngo ushaka gutapara abanyarwanda zamuveni tuba tuzi uburyo umuferi tujya kuvuka ijya gutera ubwayo itera Kongo yahagurukiye yatereye ajyanze kuri icyo kuzina bazagiye ziri nangaha muri Kongo bose muvandimwe kuri kuvuga ngo umuntu naze yisuka aho ngaho yeho ntaho badapfa ariko nawo kwiroha muruzi arwita ikiziba cyangwa akore mu murongo wirohemo ajya mu gishira cyoroshye.
Ariko yavuze atese ati niki kibabwira ko ari abanyarwanda babambaye za uniforme z'igisirikare cy'u Rwanda ni rwo rugero yatanze mu kibazo cyo.
Uniforme ntabwo ari igira umuntu uwo mu gihugu runaka niba uniforme z'u Rwanda zituko zisa ntabwo zizibagira ko ari abanyarwanda. Umunyarwanda afite uko ateye abanyarwanda turaziranye. Niyo baje bakihisha mu yindi mitwe nyana kubyo bafite amayera adasanzwe bakihisha mu yindi mitwe ya Kongo ndetse n'abasirikare ba Kongo bayirwanamo. Tuzi amafaranga batanga mensa wari no kuyaha abasirikare ba Kongo mani kugira ngo baze babakoreremo. Ibyo ni ibintu tuzi. Nta kindi gitumye tumara igihe kinanga ku butaka bwa Kongo n'amanyanga yose n'amayera inkongo bakoresha bo kugira ngo baburizemo yuko izi mpunzi zirahanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaba kugira ngo zimenywe zibe zanafashwa amahanga azimenye. Nuko ko menye gukubita impunzi ye ntako zimere nta mbunda zifite zahungiye mu mashyamba nyine bakazikurikirana n'aho ngo kugira ngo bazirangize n'aho ngaho amahanga atabireba kuko si ku muhanda ziba ziri ngo zirarinzwe kugira ngo zizarangire n'aho ngaho. None ngo akigiza nkana rero imishengo wani batahutse ngo rwana amahoro niba we ashobora guhafa no gupfukama gesirigize nakwa na gatoya no gupfukama umuntu.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga ibibazo by'impunzi ziri muri Kongo turaganira n'umwe mu bayobozi bazo Musana Narcisse. Kuri telefone dufite Bruce Arakaza. Bruce we wiriwe neza?
Ndarumba makuru y'imyaka.
Ni meza, uri hehe?
Ibujumbura mari mwarantejwe.
Gihe noneho rero ubonye umwanya icyumviro cyangwa ikibazo?
Dewe icyo nashaka kubaza cyangwa guterera. Je mbona ko burya impunzi ntibazicyura ku nguvu. Hama ikindi nacyo burya kugira igitero ku mpunzi ibyo bihanwa n'amategeko nibaza yuko nimba uko babyagirizwa yuko izo ngabo ziba ziva mu Rwanda zikaza gutera izo mpunzi nibaza yuko baba ariko barakora amakosa vrema barakwiye kwihanura cyangwa bakabitwarira mu butungane murakoze.
Babitwara mu butungane bwahise Bruce we
rega harimo amategeko agenga impunzi. Hari amategeko agenga impunzi barashobora kujya kubitwarira hama ubutungane bukabubahiriza kuko impunzi hajya ni inziterwa kandi bakavuga ati twe duterwa na bantu kandi baza guturuka bakwitero byumvikane ko icyo gihugu gikwiye guca gicengezwa. Ego
urakoze Bruce we.
Murakoze namwe.
Narcisse wamwumvise mwajya kurega mu ruhe rukiko?
Wareka nasa ajya kwega mu rukiko witwande nyine ntibabanza kumenya ko n'impunzi kugira ibyango by'impunzi abanza bakwemereye iki gihugu bwa kiri kugira ngo byo kubikora ati impunzi z'ubutaka bwacu zatewe none nacyo urumva kifitemo uruhare urumva se waregera hehe ubu nari marigiza nkana.
Ubwo se amaherezo azaba yahe?
Kwa maherezo nk'uko tuzi neza isi yose ntago yanga abantu cyangwa itwanga bizajya bijya kino kibazo cyacu kimenyekane amahanga kimenye nashoboye kubyumva bose mbwira amahanga ko impunzi z'abanyarwanda z'amasaza bwa Kongo zimo kwishwa zari zimaze kubarurwa neza na HCR na komisiyo ya Kongo ishinzwe iby'impunzi n'abagira ngo bamenye uko umubare ungana kugira ngo wicara urangize genda bane nka genocide ishaka gukorerwa impunzi z'abanyarwanda ngo ku butaka bwa Kongo.
Narcisse we
wagenda yasoma cya cyegera
cy'Aroni
cy'amapindi report babwira abantu bazo gupfa muri Kongo ari mu z'abanyarwanda Kongo mani bapfiriyemo ubwo ubutabera n'ubukiga no buzamenya niba ari ubwicanyi busanzwe cyangwa nka genocide yakorewe ubwoko runaka Kongo mari cyangwa mu z'abanyarwanda ku butaka bwa Kongo.
Narcisse ntabwo twemeranwa kuri icyo kintu cya genocide. Genocide ni ikintu kiremereye cyane ntabwo ari ikintu cyo gukinishwa. Ibyo kandi ntabwo ari wowe buretse ndangize nizo zabyemeza. Ntabwo rero twebwe dufite ububasha n'uburenganzira bwo kwitera hejuru ngo no kuvuga burya ngo genocide ni ukuyitesha agaciro ni ukuyipfobya kandi abantu bakorewe genocide nibo babazi uko iremereye. Ni ikintu kiremereye cyane tudakwiye gukinisha uko tubonye kose. Ariko rero reka ibyo ngibyo tube tubishyize ku ruhande ahubwo nihamagarire Kayumba Olivier umunyamabanga uhoraho wa Minema Minema ni ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi inshuti zacu nkuko rero yari yabinyemereye namwe yabibemereye noneho akantu k'urugendo yararimo abayagasubiza agashyize ku ruhande kugira ngo aze tuganire Olivier pardon yego mumbabarire Olivier wiriwe neza
wiriwe neza kamirundi
urakomeye
yego namwe
yego turakomeye ndagushimiye cyane rwose kuba wigomwa akakanya n'urugendo warurimo nuko mu magambo makeya impunzi z'abanyarwanda Kongo ivuga yuko bakiri ibihumbi 217 ashiteri ikemeza ko bashobora kuba bagera mu bihumbi 223 ko ari benshi kandi ikintu kitwa ubuhunzi mu Rwanda cyararangiye
urashaka ko ngusubiza kuri iyo mibare
oya kuri icyo kintu ni impunzi cyangwa si impunzi
ubundi urakoze kuri icyo kibazo ubundi ubuhunzi ku banyarwanda baba mu mahanga ko n'ubundi bagomba kuba bari mu mahanga kugira ngo bitwe impunzi statu y'ubuhunzi yararangiye kuva kuri 31 kuboza 2017 ubungubu ntabwo bakitwa impunzi kuri leta y'u Rwanda n'abanyarwanda batuye ntabwo ngabuvuga batuye muri Kongo ni Kongo ko tubifata
ariko bo bagakomeza bakiyita impunzi
icyo sinzi ko nabyita ariko kuri twebwe ntabwo tubabara nk'impunzi kuko byararangiye sinajya gusubira mu mateka y'ukuntu urugendo rwo ku rwa secession clause rwa urugendo rwo rwagenze ariko uyu munsi ntabwo leta y'u Rwanda ikiyita impunzi n'abanyarwanda batuye hanze
buriya leta y'u Rwanda ishobora kubaha za pasiporo mbese ibyangombwa
cyane rwose birakorwa ni ibintu bikorwa mu bihugu byose abo banyarwanda barimo duhereye muri Kongo nyine aho bari ikinshasa barahabwa pasiporo abahageze abari Brazzaville barahabwa pasiporo abari Zambia Malawi ahantu vuba tuzafungura ambasade cyangwa se yaranafungutse Mozambique na Zimbabwe na aho hose niho bari benshi nziza ko na Namibia bahari naho iyo badusabye pasiporo bica mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka pasiporo zirahabwa no muri Cameroon kugeza ubu ngubu nta kibazo twari twumva
ndeba ku rubuga rwa Minema ku rubuga rwa internet rwa Minema nimba nibuka neza nabonye mu 2017 mushobora kuba mu Rwanda rwarahaye pasiporo abantu bari impunzi ariko baguma hanze mu mahanga 28 cyangwa 33 aho watwungura inama ubu ngubu ugereranije nimba n'imibare utayifite mu mutwe yose ariko ugereranije abantu bari impunzi leta y'u Rwanda yahaye za pasiporo bigumira mu mahanga ni nk'abangaye Alo
shobora kwishakisha ariko iyo mibare iyo ngiyo nibuka ya 28 nabigeze kuboneka ku rutonde sinibuka neza ariko igihe cy'urunana bigeze kubigeze gusaba ariko ni bimwe ariko ubundi mibare muri immigration tuyishatse twayibona bibaye ngombwa
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Olivier Kayumba ni umunyamabanga uhoraho wa Minema ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Musana Narcisse
ndakumva rwose
nuko
Kayumba urumva
urumva rero nyine ko urumva ko muri abanyarwanda bari mu mahanga ntabwo muri impunzi
ndakumva rero mumba rizuti aho munisipikuri kazana ngo bakajyana mutobo Baba muri iki gihugu cya Kongo bitwa iki? Kwari abanyarwanda bacitse igihugu, kwari amabandi kwari iki? Babajyana mutawa bajya kubakoza iki? Ese ku butaka bwa Kongo Kongo bwa yemera ino mibare ibihumbi 217 Kongo yemeza ibyo? Kongo kwari igihugu babanye muri diplomasi byose banagenderana? Iyo bayebaje Kongo bavuga ko abantu bari ku butaka bwayo bitwa iki? ansubiza aho ngaho nibaze neza niba ari certified étranger mutaye icyo gihe ngo abanyamahanga buji cyangwa ngo kubita ku kindi gihugu bafite za passport abo ngaho batangu yavuga ko ije 1200 gutyo za 1200 birenga kwenge bagira ko bahara bitwiki ansubiza aho ngaho
ye ntabwo namusubiriza ariko rero ntabwo muri impunzi vis-à-vis Congo muri impunzi vis-à-vis Rwanda cyangwa se ntabwo muri impunzi vis-à-vis Rwanda kuko muri abanyarwanda ariko reka nawe kumuvugira Olivier wamwumvise impungengeze
sinamwumvise neza ariko iyo mibare arimo kuvuga niba we ayiziranyeho na Congo twebwe mu biganiro na Congo ntacyo baratubwira kuri uwo mubare
mweruka kuganira ryari bwana Kayumba
tumaze igihe tugomba kuganira ariko kubera impamvu z'iwabo bibaye ishuro ya gatatu basubika inama twagomba kugirana ku byerekeye icyo kibazo cy'abanyarwanda batuye muri Congo ariko ni ku mpamvu zabo banza kubera n'amatora bari barimo n'ibintu byinshi tutazi ariko twebwe tubikayari kuva hashize umwaka nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ati nta kibazo kuganira na Congo kuri biriya bibazo by'abanyarwanda nta kibazo kabisa bihari.
Olivier ubundi iki kiganiro nyine ni icy'abaturage bagatanga ibitekerezo bakabaza n'ibisobanuro kuri telefone dufite uwitwa Ntare Rwiziringa ari muri Mozambique. Ntare we
yego ndi kubumva
wiriwe neza
mwiriwe
uri umunyarwanda
ndo umunyarwanda navuga nka 200%
nuko dufite abatumirwa babiri Kayumba Olivier umunyamabanga uhoraho wa Minema na Musa na Narcisse umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda muri Congo urabaza ikibazo nde
reka mbanze nabaza ni Rwigema ninde Kagema wo mu Rwanda
ni Kayumba
kuko Kayumba numvisha avuga ngo iyo mibare ngo Narcisse ari kuyivuga ikuye he kandi byo byasohotse no mu binyamakuru kuva kera byasohotse mu binyamakuru kuva kera ahubwo njyewe ahantu we avuze ngo bashatse kuvugana na bakongomani kuva kera aho bari baheruka kuvuganira nabo bari bafite impunzi zingahe z'abanyarwanda
nicyo kibazo wari ufite gusa
ikindi kuki bumva ko gucura impunzi ku ngufu ari wo muti batamanje ahubwo bashaka umuti w'igituma abo bantu banga kuja mu Rwanda
ye reka gusubize Olivier Karame yego
imibare barimo kuvuga iri ya 2017
ibihumbi 217
cyangwa se 2025 bizera ko ari byo wavuze iyo mibare icyo impamvu nakubwiye ko tutayumve ni uko leta ya Congo ntabwo yigeze itwandikira ngo dufite umubare w'abanyarwanda bangana gutya icyo ni icya mbere ubwa nyuma aho duherukanira kuvuganira na Congo ibyo uwo mugabo arimo kubaza ikibazo cy'imibare cy'icyo twaganiriye ku kibazo cyo kuvuga ati abanyarwanda bariyo bari muri Congo bazataha gute twashyizeho programu zirahari twakozeho izitwa Ndinurebe cyangwa se Kamensi izo programu zose zarabaye ni nazo zabanjirije urugendo tuhoze mbabwira rwa secession clause ibyo biganiro byose byarabaye secession clause iraba abanyarwanda baje gusura bene wabo mu Rwanda kugira ngo bimenyere amakuru nyayo baraje basubirayo barataha ibyo byose byarakozwe niko twageze kuri secession clause kuri 31 muri 2017 iyo mibare rero ntago turi ku mibare turimo turavuga tuti abanyarwanda bari hanze y'igihugu bafashwe n'iri ya secession clause hari uburyo bubiri hari gutaha mu Rwanda nk'uko twakomeje kubibakangurira n'ubu barakomeza bagataha hari no gutuzwa mu gihugu barimo nk'icyo ngicyo cya Congo nk'abanyamahanga bagahabwa pasiporo nta kibazo hari na benshi bashakanye n'abanyekongo ubwo bafashe nationalite yabo ariko urabizi ku gihugu cya Congo muri iminsi cyari kimeze niyo mibare banavuga sinzi niba harabaye resentiment ntabwo mbyizera ariko ntabwo najya gutunga urutoki leta ya Congo iyo ni gahunda zabo ntabwo barabitubwira mu by'ukuri
Narcisse we hari barura yego Olivier
buri muri Mozambique ngo gucyura abanyarwanda ku ngufu nta muntu cyura mu Rwanda ku ngufu rwose mu Rwanda aratahuka ku bushake yashaka kuguma mu gihugu arimo kubera imirimo arimo n'ubushake ashobora kuba hamaze imyaka atagishoboye kuza mu Rwanda ngo habe ngo yongere atangire ubuzima afite ubundi buzima abamo aho ari nta kimubuza rwose ni
Niko narisi leta ya Kongo yarababaruye mwebwe abanyarwanda reka nkoresha amagambo ya leta y'u Rwanda abanyarwanda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo barababaruye
Kongo yatubaruye ifatanyije n'Israeli dore kubwiraga n'ibiba uwo ngo akubwiye ati byatotse mu binyamakuru uwo ngo wo muri Mozambique ariwe ntare ibintu byasohotse ku mugaragaro imibare aba ibarura ryabaze amezi ageze muri ane none uwo ngo arahakana ngo kongo byabinababaje kuba batanabizi kandi bagombye kubimenya
oya ariko yabisobanuye neza ko Kongo itarabandikira ku mugaragaro ngo ibabwire ngo abanyarwanda n'aba kuko ibihugu bifite ukuntu bikorana ibyo nawe ntubyirengagize
ntacyo kongo nibitarabandikira rero ubwo nategereze niba bahakana ko njye namaje icyazini kwavuga ko nta mwiza abanyarwanda zigihari hanze abo ngabo abo munisipicura bakazi mutobe muto bajya gukora iki niba nta banyarwanda nta muzi zitahuye
Olivier
n'abo n'ubwo munisipicura mu kugenda icyura niko muri kongo batahari twiki
abanyarwanda batahute baciye muri MONUSCO bakajya mu tobo ntabwo ari impunzi bariya ni abanyarwanda babaga mu mitwe ya gisirikare yitwara gisirikare iba muri Congo bagiye babashyira ahantu hamwe ndibuka ko hari ahantu hatatu mu gihugu cya Congo hanyuma MONUSCO iganira na za programu za ICGLR na leta ya Congo
Narcisse reka
baraje niyo mpamvu bagiye mutobo kuko umunyarwanda utari umusirikare ntabwo ajya mutobo bene abadamu n'abana batari abasirikare batahutse iwabo dufite imibare irenga igihumbi baratashye bari iwabo ntabwo kandi kugira ngo impamvu ntanabita n'impunzi ni uko mu gutahuka hashyizeho itegeko ibafasha iyo uri impunzi wanditswe nk'impunzi HCR mu gutahuka iradufasha igufashiriza ukiri muri Congo ntabwo igufasha ugeze mu Rwanda igufashiriza ugeze ukiri muri Congo baba bafite amarisi nuko nguko numva nasubiza
Olivier mutobo ni ikigo cy'agateganyo ababaye abasirikare banyuramo ariko abasivili bo baraza bagahita bajya iwabo cyangwa nabo hari ibigo banyuramo by'agateganyo
nta bigo banyuramo by'agateganyo baraza bagataha iwabo ahubwo kuri aba ngaba bajeje ubundi mu kwezi kwa 11 niba mbyibuka neza baraje kubera ikibazo cya Ebola muri Congo bagiye muri centre de transit kugira ngo bakorerwe ibyo nakwita mu cyongereza medical screening kugira ngo babe batatahukanye n'indwara z'ibyorezo harimo na Ebola iyo screening yarabaye bamaze iminsi 21 bihura na period ya incubation yararangiye ku itariki ya 15 niba mbyibuka neza cyangwa 20 z'ukwezi kwa 12 baratashye iwabo baratekanye nta kibazo
utashye iwabo mu muhambiriri cy'inki ntabwo nabyita impamba ntabwo sinzi ukuntu nabyita ariko hari akantu mumuha kamuherekeza azaheraho ubuzima
ariko sinashoboye kubona uko babigenza ariko imperekezo zirahari kuko kubera ko ari imiryango y'abantu bari mutobo niyo igena iyo mpamba bagataha
abasivili bose
nabo ngabo nyine abasivili kubera ko nabo muri famiye.
Eh.
Ubwo ndavuga bariya bazanye n'abariya bagiye mu Togo.
Yego.
Abagabo babaye mu gisirikare bagumye mu Togo imiryango yabo kubera medical screening bajya mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi abandi bajya Inyanza bamara iminsi 21 ubu baratashye.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda abatumirwa ni Kayumba Olivier umunyamabanga uhoraho wa Minema na Musana Narcisse umwe mu bayobozi b'impunzi niko bavuga leta ikavuga ko ari abanyarwanda bari mu mahanga. Kuri telefone dufite Innocent ndibwira yuko ari we ugiye kudusoreza iki kiganiro kubera ko ndabona iminota idushiranye. Innocent we
karame kamirindi we
urakomeye
muraho
akabazo kagufiya kandi uvuga n'ukabajije.
Eh mbere na mbere ndi mu ngororero mu murenge wa Hindiro aho bita Imparanima.
Mm.
Ndagira ngo manze ndamutse umutumirwa aturutse muri Minema. Noneho icyo nshaka kubaza Narcisse, ese ko leta y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose kugira ngo impunzi zose zitahuke ziri mu mahanga hirya no hino bagakomeza kuvuga yuko u Rwanda rukomeje ngo guhohotera impunzi ngo nubwo bataha ngo ariko abanyarwanda barabahohotera, mbese ayo magambo bumva hirya no hino kuki bakomeza kuyashyira mu matwi yabo aho batakomeje gukurikira gahunda za leta ngo baze bafatanye n'abandi banyarwanda gukomeza imirimo nk'uko nyine abanyarwanda bari mu gihugu imbere bari kwiteza imbere bazakomeza bahugire ngo u Rwanda ngo rurahohotera ngo impunzi ubwo barumva koko bazagarukira hehe mu by'ukuri batashye bakaza mu rwabo. Murakoze cyane n'icyo gitekerezo kibazo cyanjye nagira mu bazi
Narcisse reka hita gusubiza ariko ino se urakoze
wose muvandimwe w'umunyarwanda namwumvishije mwumbari ziti Habyarimana ntacyo atari yakoze nawe yaravugaga iby'impunzi zari mu Bugande n'ikibazo ntacyo ngo u Rwanda namaho ntibatahuke gutyo, ariko nabo ntibanabyemeye byageze aho bafata intwaro igihugu bagitera ku mugaragaro. None n'ikibabaje bo rero n'impunzi zibereye hanze hose igaba mu Rwanda akajya kuzisanga kujya kuzitera nyamara ziri i Bugande ruba Habyarimana n'abatekeje nabigize basanga ngo ajye kubaterayo abahari impunzi zinanga muri Kongo nibura amahoro kuko ngo zicumbikiye zitarazibuka u Rwanda rubabajwa n'iki kugira ngo ruze rutere impunzi abanyarwanda zinanga muri Kongo icyo gihe. Niya niba bashaka yo kuburizamo ko nyine impunzi zihari niba bumva ikibazo cy'ubunyarwanda cyaragiye nta mpunzi agifite hanze ibarekera aho ngaho isi gitukuriza ikemura kandi kumva naro nihari nicyo ibereyeho ibyo bibazo bizabigira bikabikemura.
Narcisse urakoze Olivier akajambo ko kwanzura. Yego
uwo mugabo rero uburyo arimo kuvuga urumva aravuga ko ahagarariye impunzi nyine ubwo ahagarariye abanyarwanda tuba tutazi ko batekereza, ariko utari na Narcisse n'abandi baratashye benshi bagiye ku maradiyo kuva kera bavuga nk'ayo magambo yewe azaza basure hano bameze neza rwose kimwe uvuga amazina ariko bameze neza mu Rwanda baraho baratekanye harabari i Kigali harabari mu majyaruguru harabari Ngororero harabari Rusizi bameze neza rwose. None Narcisse ahubwo nushaka uzamuhe na nimero ya ministeri azaduhamagare hari nimero free call uhamagara ku buntu 170 tumusobanurire hazaze rwose n'abahagarariye abasobanurire bazaze nta kibazo nikari bose.
Olivier
rwababyaye
iyi nimero itishyura 177 aho umuntu ari hose ku isi yayihamagara
ubwo naza kureba neza tukakubwira, ariko ubundi aho uriho hose ushobora guhamagara ugashyiraho code ya 250 ugakurikizaho 170 turakwitaba nta kibazo. Ushatse kuyigerageza urebe turakwitaba.
Ye nindangiza ikiganiro ndagerageza.
Urakoze cyane Kamirindi.
Kayumba Olivier umunyamabanga uhoraho wa Minema ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi ntabwo ikiri Midimar ni Minema na Musana Narcisse umwe mu bashinzwe impunzi z'abanyarwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye cyane namwe nshuti mwese uko mungana, ndabashimiye rwose, mukomeze mugubwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.
Arakoze Thomas Kamirindi, iyi mwumva ni radio.